Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 67. Gusenga imyuka kwa kera n'ukubu. Igitekerezo cyo mu byanditswe byera cya Sawuli asanga umugore wo kuri Andori cyabereye abantu benshi biga Bibiliya urujijo. Bamwe bavuga yuko Samweli yari we koko, ariko Bibiliya itanga ubuhamya bw'umwanzuro uhakana ibyo. Niba Samweli yari mu ijuru, yagombaga guhamagarwayo n'Imana cyangwa Satani. Ntawakwizera na hato yuko Satani yari afite ububasha bwo guhamagara umuhanuzi amukuye mu ijuru ngo aze kubahiriza gushika k'umugore utagira kivurira. Nta nubwo dushobora kwemeza yuko Imana yamuhamagaye ngo aze mu buvumo bw'uwo mupfumukazi, kuko Uwiteka yari yamaze kwanga kuvugana na Sawuli mu nzozi no muri Urimu cyangwa mu bahanuzi. Ubwo butumwa bwabwo bugaragaza aho bwaturutse. Umugambi wabwo ntiwari uwo gutuma Sawuli yihana, ahubwo wari uwo kumugumisha mu nzira igana mu irimbukiro. Uwo si umurimo w'Imana, ahubwo ni uwa Satani. Nanone Sawuli kujya guhanuza umushitsikazi bivugwa mu byanditswe byera yuko ari impamvu imwe yatumye Imana yanga Sawuli. Uko niko Sawuli yatanze azize gucumura yacumuye ku Uwiteka, kuko atitondeye ijambo ry'Uwiteka, kandi kuko yashikishije umushitsikazi ngo amuhanuze ntahanuze Uwiteka. Nicyo cyatumye amutangisha ubwami akabugabira Dawidi mwene Yesayi. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 10, umurongo wa 13 n'uwa 14. Sawuli ntiyavuganye na Samweli umuhanuzi w'Imana, ahubwo yavuganye na Satani. Satani ntiyazanye Samweli w'ukuri, ahubwo yazanye usa nawe kugira ngo asohoze umugambi we w'ubushukanyi. Gushika kwa kera n'ubupfumu byari bishingiye ku myizerere yavugaga yuko bishoboka kuvugana n'abapfuye. Abaraguraga bavugaga yuko ubumenyi bw'ibizabaho babuhabwaga n'imyuka y'abapfuye. Kandi nibababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa bapfuye? Yesaya igice cya 8:19. Imana z'abapagani zemerwaga yuko ari imyuka y'abantu bapfuye ari intwari yahindukaga imana zasengwaga n'abapagani. Niko idini ry'abapagani ryari ry'abasenga bapfuye. Avuga ibyo guteshuka ku mana kw'Abisirayeli, umunyazaburi yagize ati, kandi bifatanya na Baali Peori barya intonorano z'ibitariho. Zaburi 126:28. Ni ukuvuga ibyahiguwe abazimu. Gahunda zose za gipagani, izenda kuba zose, bizera yuko abapfuye bamenyesha abantu imigambi yabo kandi bagishwa inama bakazitanga. Ndetse no mu bihugu byitwa ko ari iby'abakristo, kuvugana n'imyuka y'abapfuye bimaze gukwira henshi. Rimwe na rimwe imyuka iza mu ishusho ry'inshuti zapfuye maze igakora ibyo zakundaga gukora bakiriho. Ibyo bituma abantu bibwira yuko inshuti zabo zapfuye ari abamarayika. Kuri benshi, ijambo ryabo rirakomera kuruta ijambo ry'Imana. Abantu benshi bavuga yuko gukoresha imyuka ari ubuhendanyi, ibikorwa byayo bihererezwa ku bushukanyi. Ariko nubwo ubwo buhendanyi bwagiye bugaragara yuko ibikorwa byabwo bisa nk'aho ari byo, habonetse n'ibimenyetso bidasubirwaho byerekana ibikorwa by'imbaraga ikomeye idasanzwe. Kandi abantu benshi batemera iby'imyuka bakavuga yuko ari ubugenge bw'abantu, bazageraho bemera ibyayo nibabona ibikorwa byayo batabonera ubusobanuro. Ibyerekeranye n'imyuka muri iki gihe n'ubupfumu bwa kera byose bifite ihame ry'ingenzi ryo kuvugana n'abapfuye, bishingiye ku kinyoma cya mbere Satani yashukishije Eva mu murima wa Eden. Gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana. Itangiriro igice cya 3:4-5. Nk'uko bahuje amahame y'ibinyoma, ni nako bahuje gukomoka kuri se w'ibinyoma. Imana yaravuze iti, abapfuye bo ntacyo bakizi kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose. Umubwiriza igice cya 9:5-6. Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi igashira. Zaburi 146:4. Uwiteka yabwiye Abisirayeli ati, kandi umuntu uhindukirira abashitsi n'abapfumu ngo asambanishe kubashikisha no kubaraguza, nzahoza igitsure cyanjye kuri uwo muntu mukure ku bwoko bwe. Abalewi igice cya 20:6. Abashitsi ntibari imyuka y'abapfuye, ahubwo bari abamarayika b'umwanzi, intumwa za Satani. Umunyezaburi avuga ibyerekeye Abisirayeli agira ati, batambiraga abadayimoni abahungu babo n'abakobwa babo, kandi mu murongo ukurikiraho asobanura yuko babatambiye ibishushanyo by'i Kanani. Zaburi 136:37-38. Mu byo bitaga gusenga abapfuye kwabo, mu by'ukuri basengaga abadayimoni. Iby'imyuka by'ubu ni ivugururwa ryo kuraguza no gusenga abadayimoni Imana yaciriyeho iteka kera. Byarahanuwe kera mu byanditswe byera bivuga ngo, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 5:1. Mu minsi ya nyuma hazabaho abigisha b'ibinyoma. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2:1-2. Abigisha b'iby'imyuka banga kwemera Kristo nk'umwana w'Imana. Ukundwa Yohana avuga ibyo abigisha nk'abo aravuga ati, mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu ari Kristo? Uhakana Data wa twese n'umwana we niwe Antikristo. Umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se. Uwemera uwo mwana niwe ufite se. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa 22 n'uwa 23. Iby'imyuka bitemera Kristo bihakana se n'umwana, kandi Bibiliya ivuga yuko ibyo bigaragaza Antikristo. Ikinyoma iby'imyuka bikuruza abantu benshi nuko babeshya yuko bafite ububasha bwo kumenya iby'ahazaza. Imana mu ijambo ryayo yatweretse ibintu bikomeye bizabaho mu gihe cy'ahazaza, ibyo dukeneye kumenya byose. Ariko umugambi wa Satani ni ukubuza abantu kwizera Imana, maze akabatera mu gushakisha iby'Imana yahisemo kutabereka, kandi agatesha agaciro iby'Imana yahishuriye mu ijambo ryayo ryera. Imana ubwayo niyo mucyo w'abantu bayo. Ibasaba guhanga amaso yabo kubwo kwizera ku byiza bihishwa amaso ya kimuntu. Bafite umucyo uva ku ntebe y'ubwami bw'Imana, ubwo rero ntibakeneye guhindukirira intumwa za Satani. Ubutumwa abadayimoni babwiye Sawuli ntibwari bugamije kumugarura mu nzira nziza, ahubwo bwari ubwo kumuyobya ngo arimbuke. Nyamara kenshi cyane uwo mushukanyi agera ku migambi ye yo kujyana abantu mu irimbukiro akoresheje uburyo bw'uburyarya. Ukuri kwitabwaho buhoro kandi bibi bikemerwa. Iby'imyuka bivuga yuko nta rupfu rubaho, nta cyaha, nta guca imanza, nta bihembo. Kwifuza ni ryo tegeko riruta ayandi, kandi umuntu ntawe umubaza ibyo yakoze keretse umutima we gusa. Uburinzi Imana yashyizeho ngo burinde gukiranuka no kubaha Imana burasenyuka, maze abantu benshi muri ubwo buryo bakajyanwa mu byaha. Abantu benshi babura amahoro iyo batazi uko umusaruro w'imirimo yabo uzaba umeze. Ntibashobora kwihanganira ibitabafutukiye, maze bakanga gutegereza ngo bazabone agakiza k'Imana. Banishwa n'ibitekerezo byo kwigomeka, maze bagakubita hirya no hino bafite agahinda, bashakisha ubwenge bwo kumenya ibyo batahishuriwe. Iyaba bizeraga Imana maze bakaba amaso basenga, babona ihumure ry'Imana. Uko kwihutira kumenya iby'ahazaza bigaragaza ko umuntu atizera Imana, kandi Satani ashyira mu bantu kwizera imbaraga ye yo kuvuga iby'ahazaza. Kuko yabayeho kera cyane, afite ubwenge butuma kenshi ashobora kureba iby'ahazaza, afite kwibeshya guke kugira ngo ayobye abantu bamukorere. Imana irakura abantu bayo mu bibi by'isi kugira ngo bakomeze amategeko yayo. Ku bw'ibyo rero, umujinya w'umurezi wa bene Data ntugira urubibi. Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Satani yiyemeje kurimbura abantu b'Imana ngo aba batandukanyije n'umurage wabo. Nta kindi gihe kiruta iki, abantu bigeze bakenera ubutumwa bw'imiburo buvuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Mariko igice cya 14 umurongo wa 38.